hano muri Kenya abantu batoye ariko urebye ntabwo ibintu bimeze nka mbere, abaturage rwose bameze neza ko biteguye ejo nibwo bazatangira nyine kuba batangira kuvuga nyine uwabashije kuba yaba yatsinda, ariko ibijyanye n'umutekano rwose ibintu ni amahoro.
Amakuru dukesha ibitangazamakuru bitandukanye muri Kenya nuko kugeza nyuma ya saa sita abantu bagera hafi kuri 30% by'abagomba gutora nibo bari bamaze gutora. Aho wanyuze ku bijyanye n'ubwitabire wabonye bwifashe gute?
Abaturage babyitabiriye cyane, batoye kubera yuko ejo hashize nibwo abari bemerewe kuba bajya gutora nko mu cyaro nibwo bagiye, ariko abasigaye hano bemerewe gutorera hano mu mujyi Nairobi babyutse bajya gutora. Abantu bitabiriye amatora cyane rwose, ibintu byari bimeze neza hano kuko na mujyi ntari ntabwo ari 2017 rwose ibintu ni amahoro, kuko polisi yakajije ingamba n'umutekano nta mvururu zihari urebye.
Uvuze ko umwuka uhari utandukanye n'uwari uhari mu 2017. Igitandukanye muri uyu mwaka ni iki ukurikije uko wabibonye mu 2017?
Igitandukanye kubera ko 2017 ubwo batoraga nk'ubu nk'izi saha umutekano ni wose, abaturage urebye bameze neza kuko n'amaduka yafunguye, abantu barimo baracuruza, abamotari barakora, ibintu bimeze neza cyane kubera yuko perezida yakajije ingamba. Abapolisi bagiye mu mazu ejo hashize babwira abaturage ko nta muturage wemerewe kuba yatera imvururu, bazategereza bagatangaza batsinze. Tubona ko hari myiza cyane
mu mihanda. Se ubona abaturage bameze bate? Barishimye ko barangije igikorwa cyo gutora, ubona ku masura yabo bameze gute?
Abaturage barishimye cyane, amahirwe barayaharayira kubera ko uyu musaza baramuha amahirwe ko yatangiye politike kera, yatangiye kuba yashaka kuyobora kera, rero amahirwe barimo barayamuha kuko urebye ni nawe uzatsinda.
Ibyo ngibyo ntabwo twabyemeza cyangwa se ngo tubihakane, reka dutegereze ibizava mu matora. Hanyuma se ku ruhande rwa Ruto bo baravuga iki?
Ku ruhande rwa Ruto urebye ntabwo bamwemera. Ruto bavuga ko ari umubeshyi, bavuga ko ahindagurika. Rero niyo mpamvu amahirwe menshi barimo kuyaha Barayira. Rero niyo mpamvu abaturage umwuka umeze neza kubera ko abaturage ba Barayira nibo benshi kuruta ba Ruto. Niyo mpamvu n'umwuka umeze neza kubera ko barimo kuvuga ko Rayira n'ubundi kuko na Uhuru Kenyatta aramushyigikiye, kuko muri kampeni zagiye zimaze iminsi zikorwa rwose yagiye amushyigikira yerekana ko amuri inyuma. Rero umwuka umeze neza cyane rwose, abaturage barishimye.
Ndibaza ko wakurikiranye ibikorwa byo kwiyamamaza abakandida ku mpande zombi, hari ibyo basezeranya abaturage nk'ibiza ku isonga ni nk'ibiki?
Nka Rayira ibyo arimo abwira abaturage yuko azabakorera ubucuruzi, azabwagura kandi ikindi amazu azagabanya amakode, abantu bazajya bishyura amafaranga make. Niyo mpamvu abaturage nyine urenze barimo bamukurikira cyane bitewe n'ibyo arimo arabasezeranya, kandi ko ubucuruzi azabwagura urebye arimo arababwira ko azabakorera ibintu byiza cyane.
Ruto we
kuri ubu ngubu Ruto ikintu ashobora kuba yavuga cyose bamufata nk'umubeshyi kuko arahindagurika. Ntabwo ibintu usibye ko yifashisha urubyiruko cyane nk'abamotari, ariko nabwo urebye nuko abaha amafaranga, ariko urebye nyine umusaza niwe barimo guha amahirwe cyane. Reka dutegereze tuzarebe icyo amatora avuga.
Hanyuma ikindi cya nyuma twumva ni uko umubare w'urubyiruko rwiyandikishije kujya gutora wagabanutse cyane, haba hari impamvu y'ibyo?
Tuvuze ko wenda baba bashoramo amafaranga mu bijyanye no kwiyamamaza ngo abantu babe babatora, kuko ahangaha babyemerewe batanga amafaranga bakabamamaza. Urebye urubyiruko abaturage barahumutse, bamaze kubona yuko iyo babahaye amafaranga, iyo bamaze kugera ku butegetsi nta kintu babamariye. Rero urubyiruko rwinshi rwagiye ruzica amazi, ntabwo rwigeze rubyitabira cyane.
Jean Claude Kaburame, umunyarwanda utuye mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya, urakoze cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi ry'Amerika ku matora mu gihugu cya Kenya.
Yego, namwe murakoze.